Genesi. Kama kalambwanda na na kalambwasi, na kama una msambwanda usiingie kati. Aluluwe, aluluwe,
aluluwe, aluluwe.
Ah, kama mtu wachezi mzabuwe,
tumzabuwe.
Wachezi tumtoe,
tumtoe.
Hey, nani anaweza kulicheza sagarumba?
Mimi ninaweza kulicheza sagarumba.
Nauliza nani anaweza kulicheza sagarumba?
Nasema mimi ninaweza kulicheza sagarumba. Mafutata, mafutata, mafutata. Yamemwagika, yamemwagika, yamemwagika. Taka chini, taka chini, taka chini. Amina na Mwajuma, wanaringa wakima, kumbe wanauza.
Usiseme hivyo.
Kilode, kilode, kilode. Watoto wadogo wanataka nipote. Labda nifukiwe chini wala wasiongope. Shindo langu mimi mjikusanye wote. Ayasema shikamo dada,
shikamo dada,
shikamo kaka,
shikamo,
shikamo mama,
shikamo mama,
shikamo baba. Chezi mzabuwe,
tumzabuwe, tumzabuwe.
Sema aluluwe, aluluwe,
aluluwe, aluluwe.
Ha, kama mtu wachezi tumtoe,
tumtoe.